studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe heede be jamwale modon eden goni e bete aljumaare noga e jetti lewru utti hitande 2020 yamde jena jabbore ke silmaaji sappo e goo Ousmane Niale bullo kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to on kumbita da wiide aljumaare hande horebe leede CDAO joddoto boddo mawdo do kabaru tidalla mali o laamu hakkunde jo hakke lebbi sappo e didi ardinteedo civil na militaire njaado foftere ana waawi laataade e wi fedde nde ley o wattu goto dunke ande bangal kebal kolliti wiide malifia dabareji goddi fati nata leeti dalaji bangal kebal e wi mabbe embargo o don herinde mali sella ana waawi beydande leedi meden di tidallaaji yimbe gaaw ana gondi e rewrude caggal masibaaji hakkunde jaaliñ ko waɗi ton ley yontere ƴaɓɓina nde haɓannoɓe ɓe dewri ceñini dow talkour yeeso gouverneur et maire guendi ndi yeɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade jotamani kala ɗo gonɗo ndimali fou e manggal muɗum horeɓe leyɗe hirnage afrique joddoto haltidinde hannden kande du kasen dow kabaru leydi mali ndi ɗum waɗani ley botu maɓɓe mawɗoɓe kani wadde aljumaare hannde nde nde fedde ngol lefol ana wondi e jokkininde ɓillude militaire en saminimɓe laamu IBK ɓe fedde nde ana anni jaɓude ardinde laamu doɗɗo laamu hakkundejo tawe yo civil na yo militaire jaaɗo foftere laamu mo hana ɓurde lebbi sappo e ɗiɗi Ali Cisse
faɓɓugol nelaaɓe CDAO le leydi Mali ndi timmi altinere ɓettiinde tawi wala fuu kawral keɓangal bangal jo'inde laamu hakkundeerew wala fuu ko ƴiwti le joddagol maɓɓe so halda nga ɗum e taweede muɗum fuu wonko ɓe kawrude muɗum ko woni yoppitidde hoorejo leydi kiɗɗo o kan e yimɓelle nanngaaɓe civil en faa yetto militaire en tawi ko tawɓe faa heewi ka holliti wiide laamu hakkundeere o ɓiɓɓe leydi ndi jeyi huncan nde ɗum hoore wona manngal paɗe en CDAO holliti wiide ana jogani jikke wiide yimɓe gonɓe e laamu o jaɓankoɓe naari ko woni yoppude civil laato hoorejo laamu hakkundeere o hollitama wiide nelaaɓe CDAO ɓe halni militaire en camminɓe laamu hoorejo leydi Ibrahima Boubacar Keita wiide hooreɓe leyɗe ɓaleɓɓe ana jaɓani laamu hakkundeere mo civil latto hoore mum na militaire gonɗo e retraite le o fooɗami fooɗe fuɗɗata hannde jiidal gongal hakkunde hooreɓe leyɗe CDAO ko nayorto tiɗɗala gonɗo le leydi Mali ndi le jiidal maɓɓe ngal eɓe mbawi ɓande anniya imminde na ɓuytude laawi ɗiɓe jukkiri leydi Mali ndi ila ñalawma coup d'état o
comité national pour le salut du peuple CNSP holliti wiide ana domi hooreɓe leyɗe CDAO ɓe ƴimmina ko yaawi ko wuli jukkugoji ɗi waɗi fewde e mali ɗi e wi hooreɓe maɓɓe no mali wori hannde ndi miijoji ana kani waɗede dow muɗum keƴaɗo haala CNSP holliti wiide ko ɓe jeeli laamu hakkundejo waɗa ley duuɓi tati mo ɗum woni hakke ko hani heddade e laamu IBK o ka dabre muɗum humminiɓe e kabaru leydi ndi fuu mbawi e rewrude dow muɗum e wi makko keɗe ko colonel Ismaïl Wagé wi honiraɓe amen ɗo ɓe ORTM dow faccitago Mouhamadou Sama Seku
komin dontani CDAO yo faamude alhaali leydi mbaɗi ndi wakkati joni o ndenno wona wajibi ɗum laato no kamɓe yimɓe CDAO e pamirini min e maɓɓe mbawata fewde dow gotum banggal laamu hakkundejo saabi ana hani tafonɓe leydi Mali kawra dow gotum fadde maɓɓe yettade pamatoɓeɓe e hakkillo CDAO ne no hana fe yawtude lebbi jeegom jeenayyi ma heewi foof hitande tawane banggal malikoɓe hewti duuɓi tati heddi eley duuɓi joyyi manda ɗiɗo bo IBK ndenno yila amen hinnade ɗo duuɓi tati huccande hoore kala ti allaji gudude ndennono ɗum laati foof ɓiɓɓe leydi Mali kani wadde jooɗo haala e huccande hoore ko hani gollirede
sakiraɓe ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude ɗiɗi o numéro amen capanɗe jeɗɗi e jeegon capanɗe jeegon ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyyi e go'o oɗo mbawi du noddude dow o numéro wiyamo capanɗe tati e jeɗɗi tati noga e go'o embargo mali ɗon herinde leydi meɗen ndi sella ana wawi ɓeydande ndi tiɗallaji banggal kutteji keɓal leydi ndi ɗum woni ko dunke ande yogaɓe kolliti wiide ndenno ɓe andi ɓe kabaru keɓal woni milɓe ɗum ndenno eɓe kolliti wiide ɗati goɗɗi kani ɓamede pati mali heɓa ɗi tiɗallaji banggal keɓal fa ɓeydorɗe faamu keɗɗen Aminata Diallo Ali Cisse
e leyɓi dunke en keɓal yogaɓe jukkoji ɗi CDAO waɗi leydi Mali ɗi ka ana wawi waddude kutteji e golleji keɓal leydi ndi Modibo Maw Makkalu kanko mo dunke keɓal keɗoɗen mo
mbiɗen gondi tiɗɗallaji mawɗi hikka ko nayorto keɓal capanɗe go'o lewru mars hitande 2020 waɗo ñalawma min goni hannde o nde keɓal ɗi leydi hanno jondorade ɗi temedere fuu sappo e joyyi woni ko heɓa so ngalɗo keɓal feccama no haniri ɗum ana wawi latade sababu ɓuytowo sanne metalaji gondi to bibbe lindi hande
va simplifier
eleedi lawi dimo holliti dunke en gollangal ana mila mali an hani waddo ko wawi fu fa yalta ottida la kanyun ewta nyamdeli nabeteedi tagal leedi di kollal mundum abdoulay nyang kanko mo economist mo directeur centre sene kedo demo
kantombo
sobe jukime min jukambe menendu misali kanni dabaji rimo maro bi won kulleji nay gondudo wadde ya warta hakune ami atte ko yimbe yidi yarde sanne sukaro leedi shinni walda e mabbe le nyaloma hande o miden baawi tuugade to leedi shinni fami kunchana hore tiddalaji di be gonde mundi
dum etawede fu wobbe kasen ka kolliti wiide laawi jawnida na kani bamude fa kebal hebe to suudu marirdu kebaltu no bawno wallirde golleji wagaaji fate samme gullam ongol wadde e tian fagaba sisoko kanko mo economist ma chercheur to krapesto wonko mo sifi hen
le budget de l'assemblée
adado jawdi di assemblée nationale leedi mali gollirta ana yotto milliard ngaji sappo e jeego cefa ni nyaloma hande o le hakkune hitana min goni dum hollata wiide feccere dido jawdi ana heddi to fa hande miden baawi bande ko heddi ko min gollira yalla mina keba jabbinde odo wakkati
dunke en hewbe e gollal kebangal ana nangondiri e hollitinde wiide jukkoji gadaade mali di wakkati joni o ana hani ko bibbe leedi di keba hen ko miccititto dum woni leedi di ana hani tinnaade bamana hore mudum kebal mudum en e golleji kewdi
fadde humeninde dabaji e teewuli mali bami dabare fuditinde nabude dabaji yaade leedi senegal e wi horeje fedde de be bami de dabare sabe leedi senegal ndi wadi pati mali bille sanne abubakar ba holiti wiide fuditingol o golle wadan fati dalaji puddidi matede hedde kero de leedi de timma de dabare bama ma tagal balde seeda ko fedde de wi hadi dabaji jaltinede le mali yaade le leede cediawo de jaliñ gawo ndewri selde e basi tagal masi ji ngaddi hakkunde jaleñi le gendindi le yontere jabbene de haboobe be jabbi rewrude cinnina do ndarta moye gouverneur e maire gendindi micintinde wiide di masibaji ngaddi maybe nayo e barumbe hewbe ko fuddiri tiagal basi hakkunde sukabe korborobe arabe hadiza may gawni kadjal amen gondo ton anni ko hebini ando faccitaango mohammed samaseku ali sisi
ngal do kawral heba ma tiagal balli tati jodo halaji gonga hakunde sinuji gawdi fuf e do tay kamuya fedde dewral mohammed uldu matali hore jonde do fedde dardi goto fuf wadde dewral e selde gollande hore mudum sariya
ne jidi sukabe ame koroborobe arabe tamasheki joddo halda wadda imadaraji bangal denagu mide jidi be andondira yalla fati yimbe wabbe nata hakune mabbe so sandabe wattu fuso be immondirike minen woni torotobe he mi gonka na ko be mbawbe timminde tiddalawo no ne worto fay goto hana sarande hore
kedo hala sinuji gawo holliti hewtude holare e wi makko tiagal sinugol ndudo talkuru hankasen jalindi fuf gondan le dewral non dum wowirni gilla karnuji kewdi ali badi mayga yo kedo hala sinuji gawo
cette fois-ci
jonka mire mira kallal kawral ngal mi cini hakune amengal ana moddi sabi o walda e kaldal kawral dimi ngadi hakune amen de dubi bettidi balle min joddi somi kaldi homo fu hanni goddo ko woni gongam mide miri homo fu e ame wirfoto yaade yimbe mum haltana dum ko mi kawri do mun ko min kam min jogi gikke wiide habo gondo hakkune ame o ka timmi abada so alla muyi min garan fami ngurda hono no arande ni hono no yimbe ardi be me nango dir so wuddi
sinyi gol ndudo talkur kawral da hani timminde fey basiji hakkune jalini gondi ngalura gawdi do woni yela kanko gouverneur region o general sidiki samake
l'incident
kabaru dentin do me hande o ana wawi wede tinni yogugol jan de berne neddo woni ana moddi kaldal kawral winde de dewte hakkune yimbe gaso min jibbe hedde jan kina berde yimbe fu modja kina yimbe fu yido ndira dango ndira dun tan wawi latade sababu cembintinoji dewte dimi cini hakkune amedi le milo jan dewte na min cini hande ne ana wawi wallude me timminde abada rafi de na gondo le gallure gawoni
andan wiide fedde tay kamunya juinama bangal haybude golleji kala ko hawra e do mudum dum woni ko hebani studio tamani gilla gawo adizatu mayga
golleji studio tamani ana buba bernde ha dum wonno ko horejo fedde union des radio et television libre du mali irtel holliti wiide yi banju gudante kaldo dun le yambingol yitimo wuri jaddo bo studio tamani on kundo ko kabaruji an hokka kabaruji labodi nafoji jamare de nen o mandarta golle o jokirani fa handen kede ko banju gudante horejo irtel bi fatiatra do faccitang mohammed samaseku
un bilan positif dans la mesure où les résultats aujourd'hui ont
lawol ngol min gondi yarde ngol jabu ngaji mu ana jabana hande sabi mi jabbike ko mi naran noko ara jungay noga nay wonno jutti nono kabaru ngaji ame fudorne ni titalaji pili di bangal connection ga hande mi gollida e radio ngaji ko buri chapan je jiltoji kabaru ngaji ame le demde kaltere sanne le leedi malindi ele mangal mudu fu do e hune nafore sanne lawol ngol sijo tamani jogingol bangal yottinde kabaru ngaji mu en lawol laungol sabi yottinugol mako kabaru ngaji ilake fay goto wala fu mo jinganta le yottinde kabaru ngaji mako le leedi malindi e mangal mudu fu sijo tamani ana hede le nyaloma hande ana wawi hedere dum nokkule de fu le leedi malindi e le mangal mudu sijo tamani lawol mu yottinde kabaru ngaji ana seti e lawi yimbel wobbe yottinobe kabaru ngaji do leedi ni
et c'est un media touchant le plus grand nombre de maliens
sakirabe accion hakke on kebi fam ali cisse faccite hala banjugo dante ka kabaruji coronavirus nyalom alkamisar kenyenoka e jetti lewru utundu kanan ko be docteur en collectif wi de himbe sappo e tatan wobbe wonnobe nyaw covid 19 o nangi didon chantanama wala ka fu kedido yudu ko natle leedi men andi warde handen be o nangi ujinaji didon e teben jeddo e chapande tatan santanabe ujinaji didon e tapan chapande enjoy e nayo heddibe yon yube yo temedere e noga en jago kadana joni kabaruji acti covid
Sijo tamani min beltike hewtude onna e hejo men acti covid hono odo andi dunna anaya e lewru goto joni nokule yewtereji uditama teggal udugol majji ana buri lebbi didi kamban nyaw coronavirus feso tawi golleji di fuditi daranibe kabaru finata wa koliti wide be jogiti dalaji hemde kebeli majjun mamadou samaseku ana martina men kabaru do majjun
gilla fudode telaji kabaru cellal gollede humani de finata wadi uturke kebe beedike dunnoti dalla politikaku denno be njidiraga fe hinade imadaraj mabbe e leedi do alhaliji de dun ko holliti aliou infranjay konko horejo blumba
wakati joni do edo yimbe nati e tidala politik nenno hande tidala politika ana wodi ele makko couvre fe ana hen dun hadi min gollal amen gal wadude bakati joni o tabagol lawi dentude nyaw coronavirus o an don sara hani bamde yimbe temede taton aba ma yimbe temede do na temdere de be sap do won ko min gadata derewoy ko min tottata koy
artisem be kay holiti nan nimsi sanne ko hejabe lam faaba ki be ko keddana baba salla o jimawo
le mesure lawi bama de nyaw coronavirus fa walla min di wadaka lawi goddun bama ko min bayi fu midon gondi wadude e gollal amen gal won yimbe anton hanube darade fa jogolal hebe e majjum be yimbe woni ministre darani do finatawa kany e goldidimbe mudum
ardibe golli do humani de finatawa waltini hakilo yimbe e wi mabbe be gondi imadraji yalla butude torraji be do artiste en e kanye humani be finatawaji deno dabreji faba na gondi funcine do hore kadana yam safani kanko o secrétaire général goldre finatawa
miɗon jogi tiɗallaji e golleji amen finatawa ɗi nenno golloɓe e gollal ngal ɓe miɗon gondi e ƴewde ɓe min moƴini ɗerewol e tiɗalla o e ɗewugol naɓama to hooreɓe majjuntu komin darta ko ɗum woni laawi ɗi ɓe kanno ɓamude faaɓe balla min e ley ñaw coronavirus o min gaɗi imma daraji e dow majjum faano ngol ɗerewol wawi ƴettarade to hooreɓe to fa jonin wala komin keeɓi jaabu e dow majjum ko welata min laamunkoɓe jonin ɓe kani ɓamude laawi e dow majjum no ɗum waɗira
fodde telaji ɓeɗo artiste ɓe timma madra finatawaji ɗi leydi Mali na taaɗi sanne wakkati juuno o ndenno jiɓɓe ɗumɓe jettiraga fe domude tafun
nokkum sawrugol kati sananfara heɓɓi alalbare ƴaɓɓiɗo kake cenan yo carton nayyi gel kañe masque ngaji temedere immade munno yo wallude dogotoro en haɓɓude ñaw covid 19 kambar haɓude rafi martingol kabaru do nyaw coronavirus fondation hirondelle joini hejo kertado do nyaw o le projet ngaji makko joy gondi afrika le majun andon wide studio tamani ana hen dum woni projet gondo le leydi mali studio kalangu niger studio yafa burkina faso radio ndeke luka centrafrique to studio hirondelle rdc kanye o mo gollida dun e nokku gondo cameroun lollirdo cameroun community media network
network ngodo hejo ngo inyo european fabata fuddi lewru avril yabindu fanda mun yo wallude yimbele janyeli hebude batakiji lobby e chennudi do nyaw coronavirus yo dotti mata hejo men acti covid hande alla holli yontere garo fardende patinjegiton tabude bajuji dokotro en yalla odo rena ko e mona e nyaw coronavirus
sijo tamani
Studio Tamani, yo babal lamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sakirabe kabaru ngondi region ngaji men en fuddira arande jodo wono kayi himbe nayo jombe en kabode be andan ko ni holitaama wiide chaami do bidiki goto dum wadi gumera himbe ton ko liti wiide jombuti o baramina be nabbe du kalse mudon teddudo horngoji ana gonde wade defa wade be o golle naate juude wado be iman goji to sigasuto ana kuli nyande fu buri fulde yalla exam ngaji di ana keba wade de e wi mabbe le balle sere kidini de fa defo e bakko wade fa joni be keba yi placeuji mabbe do be kani jodo anda do be kan joodade meccintinde wiide academy ngaji e kap ngaji ana uddi balde kewde joni sabe murtere janginobe signinimbe sappo e joy lewru octobre tare 2016 to machina to musal ko yata mangal badde en chapande tato janginama alal bari jabbene de jande pawinde do golleji nedda ko humin do golleji humini be nedda ko le on ko marafinde na godi fanda mudum yalla gollidal an wada hakkunde civil en e militaire en le de nokku de wayde de jere wodi kawritangal o tia hunjani dum hore kirabe do kadi do kabaruji ka kedde hedare yewtere tous les enfants de anawodi wassalam